Nalimanyi mukwano tulinera bila Elanga manyi mukwano tulimba dala Tatandiku mukwano zena wenga tukanya Era twalina mukwano omungi ogwensuso Nali mugumikiriza nagumira ku bigambo byo Ngamanyi olunaku lulijja ne bujja ne gunyonyogera Era okuva we twasikana wali mu kabira ne tuta ejama Era okuva we twasikana wali mu kabira nonyinyira musayi Amazu gwe bulamu bwange bwe tunula ne ganyonyogera omubiri Mwana muwala walungi wa obulungi bwo bujja kunzazizza mwe mukabira
mukabira
Kasera kwe kulungulera kaweze Untadde kuninga nze muli funa muluzuja Yanguwa onzumulule ningo Omukwano ndi kulinda bwena yogera Nkwambaza obukomo Omukwano ndi kulinda bwe bulijja Nkunani kembeda Ujalo wabanga yabalindirizi nga baduzomoza Bagala okugunzuza Zera nabakugowa bwe bulijja ne tuzizikanera mukabira 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 wani mukabira
mukabira mukabira
twasinkana
mukabira mukabira
wani mukabira Era jukira bwe twasomanga ngutunulira ne ngutunuliranga Nali simanyi nakubala nonjigiriza okubala Wandetera obusekende kwe nayigira okubala Mwana muwala nkubulire tebulijja nekwerabira Omukwano gwonguliza nnyo nga nebase nzukugenga tuli wamu Zera sinayo mulala mutu mulamu ali kunzijukiza muwala Wali mukabira
mukabira
Sinkana